Okusomozebwa okwe kujja ng'owedde mu essuubi. Genda eri Yesu atakuyiwa ebizibu bimugambe. Akutegeera nnyo akwagala ayagala kimu mwewe. Kyekye kisinza okukuzitowerera Yesu ali naawe guma. Mukoowoole mu kusaba bulijjo ku makya mu ttuntu ekiro. Mukoowoole obutakoowa obuwanguzi buli awo. Waliwo lwagamba nti olindeko lulala nakuwa ekyo ky'osabye. Kyokka ne lwaganye ne waganye akikola ku lulwo era. Manya nti amaanyi g'omulabe gye tuli byebyo ebizibu bye tusanga. Olwo ne be tulowooza nti batuliko batwabulira ku lwo. Osaana omanye nti ebyo bibaawo essanyu ly'omulabe kukaabako. Genda eri Yesu mukwano gwo gubanga obiropera. Mukoowoole mu kusaba bulijjo ku makya mu ttuntu ekiro. Mukoowoole obutakoowa obuwanguzi buli awo. Waliwo lwagamba nti olindeko lulala nakuwa ekyo ky'osabye. Kyokka ne lwaganye ne waganye akikola ku lulwo era. Buli lw'osaba wulira ng'oweereddwa okukkiriza kiba kikulu. Eky'okubuusabuusa kikomye era kye kikulemya mu kusaba kwo. Okusaba kisumuluzo kyo ky'okko kukkiriza kwe kuggula. Genda eri Yesu ng'okkiriza ky'oweereddwa weebaze. Saba bulijjo ku makya mu ttuntu ekiro. Mukoowoole obutakoowa obuwanguzi buli awo. Waliwo lwagamba nti olindeko lulala nakuwa ekyo ky'osabye. Kyokka ne lwaganye ne waganye akikola ku lulwo era. Mukoowoole mu kusaba bulijjo ku makya mu ttuntu ekiro. Mukoowoole obutakoowa obuwanguzi buli awo. Waliwo lwagamba nti olindeko lulala nakuwa ekyo ky'osabye. Kyokka ne lwaganye ne waganye akikola ku lulwo era. Mukoowoole mu kusaba bulijjo ku makya mu ttuntu ekiro. Mukoowoole obutakoowa obuwanguzi buli awo. Waliwo lwagamba nti olindeko lulala nakuwa ekyo ky'osabye. Kyokka ne lwaganye ne waganye akikola ku lulwo era.